Wonder.
Sikwambia ulinihukumu vibaya, ukaamini walichosema, ukanitoa kafara. Ni kama ulisubiri nifeli Maria, ukaona sitegeki, ukanisingizia. Ni kama ulisubiri nifeli Maria, ukaona sitegeki, ukaona sitegeki.
Sema nini wewe, dunia niliona chungu, sikujua wapi pa kupapasa.
Kasema kitabu kimefika mwisho wa ukurasa.
Wache,
wache wende, nikaona
kwache. Wache,
wache wende, wewe basi niache.
Niache,
ay, mbono nanifata, ghafla umenimisi.
Niache,
nilichokifata ukupata, Mungu kanipa mimi.
Ibilisi shetani manyaku nyaku, onyota imezima, zimefika ukingoni mbio za sakafu.
Oh, nakuchukia ulivyoniacha panda njia, sasa unakumbuka zangu fadhila, unarudi unalia. Tena najutia, mbona mwanzo mimi nikakuzimia. Nakumbuka mama kinyambia, unapuliza kunia.
Izi midani za po, 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 po. Nyumbani nina to, 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 to. Tena ni wa mo, to, 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 to. Anasubiri kunipa joto, to.
Si mafungu saba, kama so yangu. Sitongangania, mini nani nibishe. Nimbishe mola.
Sema nini wewe, dunia niliona chungu, sikujua wapi pa kupapasa.
Kasema kitabu kimefika mwisho wa ukurasa.
Wache,
wache wende, nikaona
kwache. Wache,
wache wende, wewe basi niache.
Niache,
ay, mbono nanifata, ghafla umenimisi.
Niache,
lichokifata ukupata, Mungu kanipa mimi.
Wache,
wache wende, nikaona
kwache. Wache,
wache wende, wewe basi niache.
Niache,
ay, mbono nanifata, ghafla umenimisi.
Niache,
lichokifata ukupata, Mungu kanipa mimi.
Tell me why love gotta be this bad. Tell me why love gotta hurt this bad. Tell me why love